utapata tabu kupenzi lako Bwana. Kama ugomvi wa mimi na wewe, tusiwasishe watoto, watapata tabu. Sisi watoto watapata lakini nikirudi nimelewa, pesa kukupiga mibanzi, ila unisamehe. Say my heart. Ooh, 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 ooh. One year, sister, baby. Nitakupenda wewe, baby.